Ayo, bang na nako tunako, yeah. Slang za ara hizo hapo, yeah. Oversize swaga flani pack, kila hustle na zona zidabo, yeah. Dance na debo simpango, yeah. Cheni shingoni viwango, chem chem kwenye himi taza mzama di mpanano, yeah. Kaagiza nina rap road, biti memeji na rap god, mana stress zina kuwa ndogo lapo kuja swala ngoma zako, yeah. GHA inatosha bas, mana naona unongeza kas, nanumiza mwana Isaiah West. Ulisema mwanzo leo utapiga kiasi, yeah. Nipeni madele machezi, si unajua mapolisi, si unajua wako pesi, wanakata tu keses. Tambo flan kiwa tumeja huwa tunang'aa kisha hao, yeah. Mji umepoa na moto, ngoja na mshe kidogo, ngoja na mshe mikato ya ghetto na licha jensi ya nijan bro, yeah. Bang na nako tunako, bang, 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 bang.